Nkwa asɛm brɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Wɔmɛde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ. Na wɔase wɔn sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du ɔyɛ me somfo Akwahefo ɛna ɛne mu ɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ na yɛde brɛ wo. Bɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae ɔdɔmfoɔ ɔnokwafoɔ ne wɔawurade yɛde wase. So ɔmɛ ɛhu nnɛ yɛsrɛ sɛ yɛbɛhu da foforɔ ti se yɛbɛhu nawotwe foforɔ bɔsom foforɔ ne afe foforɔ fiefoɔ bebree w'adoma aka yɛ ho yɛni ani ne yɛadwene ani ne yɛte ase ani ne yi wo ho adi kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛsua w'asɛm yi ade deɛ ɔnni wɔ no ɔna w'asɛm nso bɛda wo ho adi akyerɛ no deɛ ɔnni wɔ nso no wobɛkɔ so ara ato ne gyidie mu wɔbɛtumi atena ase ama sɛ woba yɛ mu biara anyɛ ɔyera ba yɛda w'ase Awurade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen me nua wotie me ɛda so a ɛwɔ asɛm a me ne wo ɛkyɛ ɛfa who is Jesus to you nti Yesu Kristo ɛyɛ hwan ma wo Yesu ɔne n'asuafoɔ no ɛnam hɔ a kɔduu ɛkuro bi so a ɛkuro no ɛde Kaesarea ɛna obi sa wɔn sɛ amanfoɔ sɛ me ne hwan dɛn na nnipa ka fa me ho sɛ me ne hwan adidiasuafoɔ no mmoa yɛ ɔmo de ma a yesu sɛ ebinom se woyɛ John the Baptist ɛnso na John the Baptist no Yesu bɛtoo no ɛwɔ n'abrɛ so a na John no ka Nyankopɔn asɛm na ɔno nso Yesu nso ka no deɛ na ɛyɛ mo nwanwa sɛ nnipa bi ɛka sɛ ɔyɛ John the Baptist ebi nso sɛ ɔyɛ Elia ebi nso sɛ ɔyɛ Jeremiah mo anaa titiedifoɔ no bia na obisa n'asuafoɔ no nso sɛ ɛmo nso me ne hwan mo nso me ne hwan ɛnti ɛberɛ a obi saa saa no ɛna Simon Peter ɛsɔre gyinaeɛ na ɔbua sɛ wo ne Mesaya no wo ne Onyankopɔn teasefoɔ ba no a wone Yesu Kristo no wone agyenkwa no wone me kra agyenkwa no wone Onyankopɔn teasefoɔ ba no tiɛma Bible no se Yesu ɛbua se no sɛ nhyira no Simon ba Jona ba ɛnyɛ honam ne mmogya no ayiye akyerɛ wɔ but mɛgya a ɔwɔ soro na ɛyi wei akyerɛ wo ɛno nti ɛfiri nnɛ kɔ petro ɔbotan so ana meresi m'asafo na asamade apo no ɛrentumi ɛrentwe mfa so na me yesu mede ɔsoro hei safo ama wo biribia wobɛkyekyere no ahɛ biara ɛbɛ kyere wɔ soro deɛ wobɛsane no wasa yesu ɛbɛsane no wɔ soro amen me nua wotie me bisa sɛ yesu kristo ɛyɛ hwan ma wo sɛdeɛ yesu bisa n'asuafoɔ no ebinom se saa o me ne mmienu people's opinion saa na ma mɛkyerɛkyerɛ mu sɛ nnipa bi adwene sɛ yesu yɛ wei yesu obi kora sɛ o yesu deɛ ɔbɛyɛ papa yesu deɛ ɛyɛ obi a ɔbɛhunu mmɔborɔ ɛyɛ ebi so sɛ wobɛte yesu din a ɛbɛbɔ no din a na ɛyɛ sɛ christmas aba na yesu kristo no ne papa yɛ joseph ne maame de mary yɛwo no wɔ bethlehem ebi so se Jesus Christ of Nazareth
Nazareth no try no wo onyiye bi nka nyam bebree e de no wo zo nim se Yesu ewo ekwa ban so crowd no is always wrong. The knowledge of the crowd is always strong, wrong. Crowd crucify him, don't know Jesus. One was born assembly, we name Jesus. We name no. Christopher Bebre, Eginani Pado Duono, Akwan so. Better say, many in church are still at crowd level. They know Jesus from stories, not encounter. When Jesus Christ was ten years sema, na bakwa semini ni sembia. Bible no canon away, but when ni ni anyangufa. Remember semi bisa use. Wa uchi enkwa semi uni Jesus Christ ewo anyangufa na. You say, ene uni Jesus benya anyangufa o kwanso nkuso. Na de ampese menu ye mpese pese mupa aye e pese me do level bi aye ye track crowd level no ye ko the discipleship or the disciple level whom say ye mon so many wine de Yesu yin any free any paro do ono so no odane ni any at the chain is your phone beside and say, you who walk with me, eat and drink with me, see my miracles, who do you say I am? Is that for minimum an idea? Minimum ADD? No, that's what I am. And maybe I say, beside myself, I'm why. Eti di ami hunu wa hane se. Na Yesu pese. Uhunu se. Ampa mfie miyansa anu wama nanti. Omunu no enya anyanku fasuru nkua na. Eti mwembe kase. God want to move you from hearing about Jesus. Or to know Jesus. Ye watin wasem no. Ye watin wasem ne mbom ne. Ye bese. Ibiza ose se da Yesu bisa eno ubemu se wone ni benya encounter Paul kind ewo free performer no itimi ensa imudo no that I may know him se beya mehu no I may know him beza na enne me ka che ose un kwaje odachi eda Yesu so. Your entire destiny depend upon Yesu. Personal answer, say, wo to me the answer, so we be says Yesu, you know, Yesu PM, my Jim Kwa. Yesu Christo, and obey with Jamie. And the menino one young farm, I find the same cry, and my Jim Kwa. And we hear, pa, say, oh, no, only Kwa, yes, we are. On a quas seminy. Betty me up, boy, ye papa, papa, papa. Betty me a boy. Na book knowledge, dear. Yeah. But yes, moon, nim, dear, dear. And on a ma down. And then the baby. Oh, common sense. You heard that Jesus catch there, Petru. Was it flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And yet, unam ni moja ne yi weya chile wu. Nemo mono, meja wosu ono, ene yi weya chile wu. But so, we say, university cannot reveal Jesus to you. Pastor cannot reveal Jesus to you. Only Father can reveal Jesus to you. Only God the Father, creator of heaven and the earth, oyo nyankropon a obo so ni asase ni monyo nyina no betimi adan hwa Jesus Christ edi akyerew etimi bisa se Jesus Christ e hwan ma afa Christ o kraje nkwa na ene se wuni na wati se ampa ono no a obewuji ye nkwa Bible no se dudu a wuji no o wuji ni dindi ye no ye ma mu tumi se omo maye onyakopon eba ti we intercept gaze ba amini ujina so ni asese ampa Yesu da wase oji hu edi a kire mende na menu nya anyankofa na meni petro ya adwen ampa petro hu yi sanse no ni ne san Paul so ni ni ding down so se be ya mehu no that I may know him so unim Yesu ana unim Yesu ebi saw who is Jesus to you and who is Jesus Peter said, thou art the Christ, the anointed one. And pa, uni Christo no, ni ayasra no, o jifo no, the Messiah. Ono, onye, is not the one of many ways. He is the way, the only Messiah. No Christ, no salvation. Mini awutimi. Oso ni asase wo nyina se boni dia abofo koto na honam nyina so koto bo mu ase kesere radi kiso wuni ajenkwa na onyakopon shaw so afa krese o kraje nkwa bible si onyakopon yini dodo a chee ebrae da so ye no bayefo no o ma kristo be wuji ye nkwa same if you life word me dem so neba Pompaya kese rari Yesu. Fawa se mi kraje mkwa. Betnasi mamu. Betnasi mami. Rari. Ne betrami mu. Na meno enanti. Sebe ya upia minyo iraba. Fawa se mi kra. Ene maje mkwa. Kraje mkwa. Se ubo sampa ye wina usri rari ya minu se. Ebe chwe udini usra hini. Nini mu. Eda wasi. So I see you. I'm sure. I'm so far quiet for no chance of me. Telephone number 0244-86-9499. 0244-86-9499. I said, if you like for it, media ministry on the bar, I'm sure I'll see you. Bye bye. Double frost.